Chipele muda, changanga. Chipele muda, changanga. Chipele muda, changanga. Chipele muda.
Yeah, yeah, come on. Physics. Yeah, yeah, gamba. Yeah, hip hop. Very good, very good. Bwerani musakwire chipere changanga. Ndati chipere osatibere langanga. Mafana wa malo akosa kulanda. Apa ndipo jela tose ndipacha kulamba. Upcoming artist ndinzanga. Akubwera kusapanga sako satizanga. Mafana mabwera ndi moraru. Koma wapa kale ama kala ndi ularu. Tizimwera limozi chikalu. Chikoji ndi jadonse chisakale chibalu. Gemo musalo wete zibayu. Pakufunika pride kuipanga swalu.
Changanga, chipele muda.
Changanga,
iwe gatiche.
Changanga,
oma chipele muda.
Changanga,
gatiche.
Changanga,
oma chipele muda.
Changanga,
iwe gatiche.
Changanga,
iwe chipele muda.
Changanga,
very good, very good. Top rapper in Malawi, I'm a top shatter. Fana walimba na ndi gamba yusamata. Ndine nganga wazo imba zimulibe manta. Mukufuna kufala chipele changanga. Poko soko manyimbo ndesi mukupa. Kodi mukutiwa kutisi mukuta. I control the game ilipanganga. Mafana wabwela kumene kuwapa tadanga. Sindi wapangila sanje ya zipanga. Akupanga sao inesoleka seyanga. Bwela ni muzakwile chipele changanga. Akati ya kukanilani anzanga.
Chipele muda.
Of the game, don't make it all about yourself. Pusha ni mafana titatane po pa shelf. Kuma menya nyimbo ngati zocho kapa stove. Ndibo zizite ntanga tindin tove. Nyimbo za admiti za serious. Nyimbo za premium beti za business. So sewe lapa machuni too less. Antwa samaku feel ngati under duress. Kuti ndi big and the elder. Asa nyoseke nyimbo ti downloader. Legenda zikala ngati builder. Kumangira mafana obwela shelter. Yeah.
Changanga, chipele muda.
Changanga,
iwe gatiche.
Changanga,
oma chipele muda.
Changanga,
gatiche.
Changanga,
oma chipele muda.
Changanga,
iwe gatiche.
Changanga,
iwe chipele muda.
Changanga,
eh gatiche.
Changanga,
chipele muda.
Changanga,
iwe gatiche.
Changanga,
oma chipele muda.
Changanga,
gatiche.
From LoudChoose.com, another one.